Rivo arrivo a Liuce.
Gia Elmino. Gia Rivo a Liuce. Gia Elmino. Gia Rivo a Liuce.
Kujigwara sana ni kauko na ukwara una kipaji. You admitted mshanyo wa wenzako nataka ujeti ya maji. Natafta ganji uliza sniper wajiganji. Top rapper si raisi kusaidia wote ni wajiazi. Magic explanation and no expectation. I'm bringing revolution. Maninja walipenda sukari, now they got hypertension. I'm sacked maninja watapigana after conflict the election. Ono pige mse, kahume piga kura. I'm so indulgent wengine wanathana wakilisha mbura. Mangunya kathaki na muendeche bed fat mana nyambura. My fans now collect cutters collector, niki masimaiza, kutoka kayole tukibera, kutoka odhiru tudandora, vijana wanalia msoto, godfather na mapisi waliwapora, this is revolution, aleta new era, no fear, now she expect unipate na era, maheta wanadhani nimeleta terra, mafansu wanansikiza from city to diaspora, boy ideas, piracy mkona ajira,
Jia, Elmino, Jia, revolution, Jia, Elmino, Jia, revolution.
Fifth agent na soki peni ikilipa ni korada sita bai majana majani. Uyu overrated mtahani jasikiza adi angani. Msoto anju kwali ni eliga. Meta fucking na siringi ata nikafunge kama liga. Mshamba gori but bako nile ya shamba weza. Kutoka nyali adi nyanza, kutoka nyeri adi nyanza. Like makaveli na itonte milele. Kije kile ngwale, boy kuja pole pole. Thought you just kia kengele. Best player kwa shujaz ata kuliko jelie pele. Mezo ya kupewa taho mnatupea kogole. Madena fadhona nifanya ndole. Boy niko mbele, boy kuwa pole zao rap kelele kimbele mbele ya kitungule eshima tele tele tunakam pole pole anzeni vingele ngele nasika maisha milele. I'm the dad ulizia daddy sele ni Elino but kasola na choma kami yale from magati to moyale cannibal in atapandole mafans wapi kelele.
Jia Elmino. Jia revolution. Jia Elmino. Jia revolution.
If you wanna pay you ya this, you better scream so lyrical. You must be criminalized. You ain't scared, drop whatever, but I must slice. What? Check down the check. Things done here, I can't slack, I can't stack. Elino day and night, I gonna flex. You got a bag of money, while we begging for money. Withdraw your flashing lights, face me. You follow us, leaving you, follow me. The way things are turning, I'll be the Bob Marley. Hot to push a good, no hard feeling. To fight for his fear school.
Jia Elmino. Jia revolution. Jia Elmino. Jia revolution.